studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sikiraɓe wono e jaam hannde alkam saare sappo e jeena lewru jam sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima sam capantati e nayyi silmaji les studio tamani ɗo Bocary Sory yonte donc kabaruji goɗɗuɗo e ñalawma on kumpititta hannde wiide hoore jo pelle soldat si en loni ley mali ɗo ene rv ladso kanko e hakkille makko mali hana heddorade ni ena ana wajjimbini laamu o joɗɗo e pelle murtuɗe ena ko yaawi yaawi ministre hakkunde mali e leyɗe goɗɗe o en Abdoulaye Diop noto yima sandu loni humanidu ndenago yimɓe ndu ena o holliti toon mali jam e deƴere tan humani tabintinde keñen député en tuugiɓe laamu o calima gouvernement o saama fes député en nogay en nayon tan jenno goti yalla e ɗum tabita gila ñaw ebola o ena mata ley runde me afrique bangge mo hirnage de enna ndenno yimɓe temeɗe tato e capanɗe tato e jeɗɗo kañum e ñaw o masimbini walde aduna humaninde cellal yimɓe waɗi imoji kewɗi mali dum holliti fa selini wiide geeƴu ñaw o fay goto mataka e leydi meɗen ndi bisimilla moɗon studio tamani kabaru yettike min ɗo joni wiide batumu banque mawɗo suudu aduna FMI ena holliti fa bortako mali fay kopporo kasen ila ɗo enna fa lewru septembre caggal laamu o soodi ndi wowa ko yaata e milliardji capanɗe nayyi e dollar FMI kañum holliti mette muɗum gila hono lewru me ƴaɓɓino ndu enna e dow almusaɗɗaji kewɗi ɗi gaɗiraka no haniri kañum e laaɓal e hakkille rv labsu hoorejo pelle soldat si en loni notiɓe mali ɗo enna wawa mali ko holliti mali wawa turade ni no worri hande ni enna o wi ana wajjimbini e bamako kañum e murtuɓe ena joɗɗo ko yaawi yaawi yalla na kaltida fa jaam heɓe e deƴere ɗum warta e leydi meɗen ni o haali ɗum wattu o yettino batirde to ene sandu muɗum to ene batirde heeri nden ene yiidi e sandu nden no humanidu ndenago yimɓe ni enna ndenno keɗoɗen barke sise
leyta kitali rv ladsus ila kaldal e kawra arandewal gaɗangal lewru juin hitande 2013 hakkunde gouvernement mali o e yimɓe burdame murtuɓe ɓe kaldal e kawral ngal e ngal wondi e ta o holliti wiide yamiroje ministrement ana hani heyɗintinede ley sakkite lewru juin du kanko hoorejo jokko dental leyɗe aduna o o holliti wiide ley golleji mabɓe ɗi eɓe gondi e landinde laanaji ndiwoji garoji fa kayba nokkuje mali kulɓiniɗɗe ley ɗum o jowti hono leyɗe gonduɗe e wallude ministrement ley ɗi golleji ɓe hono dun ɓe jawna hono aadiji koɓe ɓamno ko ɓe jawna ɗi golleji yalla ɗum waɗa no yawiri fa hande kanko rv ladsus o holliti wiide ministrement waran wadda yimɓe woɓe ɓeydo e yimɓe muɗum gonɓe ɗoɓe hono yimɓe koɓe yamira waddude ley leydi mali ndi ɗum woni ko foti ujunaji sappo e go'o e temeɗe ɗiɗi soldatsi e ujunere e temeɗe nayyi e capanɗe nayyi police
to sandu o ni ena humanidu ndenago yimɓe ndu ena kanko ministre hakkude leydi meɗen e leyɗe goɗɗe Abdoulaye Diopa haalti wiide mali suɓike lawol gotol ɗum woni jam tam yalla ana tabita e leydi meɗen ndi fay caggal basiji kidal ɗi ena ministre mali ona daari yalla golleji oni ɗi ana yaña e ley meɗen ndi ena caggal joni keɗe ɗen Oumar Waygaru
concernant la stabilisation
hono ko watta fa jaam e deƴere watta ɗum woni ley saha leydi ndi fof so ministrement ana wara fa watte nokku o fusina hunde nde laɓɓine fa laaɓa ɓe tawe ley kereduji ɗiɗu somi sa ƴe yimɓe hewɓe ley mali ɗo a tawan ley kereduji to ɓe goni hay yimɓe hewɓe wakkati joni o fa tawa ana ley galluji ɗe saabi de eɓe kulayade ɗum woni ley kereduji to hay ɗum waɗan so lugge kewɗe keɓɓudede ley hen yalla jaam e deƴere ana warta ley nokku o saabi de sa ƴeewi ley kereduji ɗi hono yimɓele bondireɓe wakkati fof eɓe gara ley hen ɓen yimɓele a tawan ɓe gala e kalde nde kawral ɗum woni gaɗɗunogal to waga dugu togal kañum yimɓe woɓɓe ɗum woni wonduɓe e bomɓe sumbu en ɗum woni acmi mujawo kañe ansar dine e cottoɓe doroguji fo honno ɗum laatino ɗum woni hitande 2012 ndeno
mobel soldat si en larmel ngel en soldat si en soldat si goto wujjuno an so ngel yitama fa jeɓɓoko e ley laamu gawo ena hooreɓe soldat si larme mali fay goto jaɓali famminde dow no laati yalla e gujjo o nangamana nangaka faamu fo heɓaka tafo caggal ko yawti tan wiya mobel ngel yitama parti ji dawri dowji e laamu o calima fa cellini ndenno gouvernement o samayi samata ɗum député en noga ye e nayo ndenno guti yalla hono e luttodirɓe ñano luttodirɓe e laamu ena ka hulitama député en noga ɓe noga ɗiɗo ɓe tan goni parti ji luttodirɗe e laamu o fayi so ɗi parti ji keɓali sago muɗum en gouvernement o samali kaɓe beltike e ko waɗi ko ena keɗe ɗen barke sisi
abbada ɓiɓɓe mali kersira e honono joni ni yimɓe ana gondi e wiide komin noddiɓe somin landiɓe ko joni wona wakkati muɗum minen meɗen miila joni jaati ɗum hani waɗede saabi so a ƴeewi ilande premier ministre o wari ɗum woni Moussa Mara tiɗallaji ɗi ana gondi e ɓeydade so en ƴeewi bonandaji gaɗɗi kidal ɗi tiɗallaji naɗi e daɗɗodiral sukaɓe école ɓengal fa yotoyade e tiɗal laaji nguure so wiyama le diiti de laaji mawdi laamu o ana wondi e bonnude kaalisi le kulleji di ngala nafa so en ewi le sariyawol chapande jeddi jottol en tawan debite en haani halde dun dun ne so menen men noddibe men landikebe men gadi ko men kaani wadde
tribunal paris gotal leydi france yelima ibrahim watara kanko nden mo udde dubi joy kasu ngam o dawri di kanyo e yimbe didon wobbe e golleji e nyaako a go sariya kadu nden no tajite lewru jenay lewru jue warorulu en ministre hagitere lamu o ngalluje e mali usman si nati segu fa o haltida to e segun kobe ko yaltuno e ley hono batu modo keri do gadunodo ley hagitere jaleni o kanyo e yewti dinde dum e mabbe le region fu no hani joka bamtira
Il faut approfondir.
Tana hagitere la mutengine lei. Le communaji di kolaji ko dartine. Communaji di jo ini la muji kipide jama. Kana la muji regionaji di du beda yirwere lei leidindi. Yo dun wonu balal kesal kawrangal e batuji di. Tana regionaji di lato nuy le yirwere leidindi. Nde herata ko region fay goto. Don won do hagitere la mu tugo to fa walla mali. Yirwere fa fu fota wondano. Dun waran latade yirwere forore e region no warta kanyi e ko hande mudun.
Besoin de chaque de cette région.
Tal ki dawri dal hakkunde soldats e Mali e leydi France daminama tonge do e sappo e nay lewru je warorundu en nadum sabi binta leydi fu dowtono seriyaaji cellinteedi den hakkunde leydi me didde bangal soldotebe hollita dun dalili ko heddini soldats e leydi France e leydi meden di fa joni yimbe ko foti temere taton e chapantaton kany en jeddo ngoni be nyaw ebola o en sabi mahsimbini leyi runde afrikine en bangi mu hirnaagi do en walde aduna darani de kabaru cellal yimbe nana OMS kanyu holiti wiide dum sellinta neno non ko nanete ko en ka e dum tabimpine e dum sab e dum tabintini nana wiide nyaw o fa han an heddi e leede de do hono lagine Sierra Leone kanyu e Liberia tabiti dum deno nyaw o fay geejum fay goto wala e leede meden di kede den Umar Waygalu
ko walde aduna ralo ndu fudu won humnindi cellal ko holiti wiide le hen kobe ko holiti wiide ay virus ebola o nangi ko yata yimbe temere joy e noga en jattom dum won to Guinea to Sierra Leone kanyu e Liberia be mbi yimbe temere tato e chapande tato en jaddom du kanyu en keddi le hen be koliti wiide to Guinea tok ben fu bur tampude on nyaw sabi de yimbe temere tato e chapande en janayom en jaddom dum won ko nangi to Guinea to temi dido chapande jago en nayom be ka fu keddi ki le hen be mbi dum won sappo en lewru ndu yaade sappo jago lewru ndu yimbe jaddom dum nangi ton ha yimbe jayom be fu du keddi ki le hen ko itazini holiti wiide ko wadi so on nyaw mo tampini to Guinea to be koliti wiide yimbe kewobe an nangaton dum woni bilbildi le laddeji di an nyaama hay dum wadi so on nyaw o mo jali ton sanne miccitira wiido mali do wakkati avril de hono won yimbe le cikkitaabe le hen hay ko sakiti ko be jeewa ko hollitaam wiyede fe goto wala mo on nyaw woni le mudum wakkati jonodo gouvernement holliti wiide wala fu mo on nyaw yaad le mudum dum won do mali do wala fu cikkitaado wakkati joni o
nanno sarti lamu abdou djouf kanko humanini hono france en kordo nyiibinerte e leede ay adnarnu enande nanno o sarti wali e timmude yimbe hewbe immike fa lomto mu en hakkune mabbe jonkunde traore kanko wonno nanno president hono lamu hakkunde je leede meden di pierre bouya kanko du o lamido do en leful hono sahel ngel en leyde mudun de kanko du o mon wondi en ndarobe be en
tamani sijo tamani
denno sen koti banga region me jeewon ko wondi ton hollama tondiji bondi chakima chakide leydi meden di ana masimbina fa hande yimbe e leydi meden di ne sabbi bomburo wadare imudike sukabe dido goto mo dubi jeddo e goddo enna mo dubi sappo enna ngende wetende goma lamu segu enna hollitama bumdo famdude hen oka iwi nyaa oka bomburunde im masimbini du goddo don wondi e sawrede sukabe e rewbe denno ka hala nane en puddi janginede segu do kabaru cellal rewbe hamilbe denno am PPF kanyu sabi mini ndedo jande fudure to en gila kenyen be pamdini dum be paminte do hono e hamilaku ndeno bomi dum hani jogorode ne kanyu esi nyawuli duhol kewdi batu modo kirido wadan ndeno ansongo do kabaru jam e kawral nyende noga e jego noga e jetti kanyen noga e jetti le rouge nyaaja le ni ton yena kala kawran ansongo faabe pida ton dabereji honno daw dejere kanyi wurdugol yimbe no hanir kani e jogorede rewbe jenne hala nane en janginte dow no basiji kawjorte nyaloma kenyi woni ko nde jande fuddi ton ebe poti dow rewbe nenno sappoyon pamintebe ndedo jande yalla kambe dum ebe kaba no janginote rewbe wobbe bete hen kenyi hollede dabereji e kesi piyama kulikoro fa nenno masibaji tobo teede ton ena pompier en be poti humpitide yimbe no poti jogodare ko en mudum e le hono kafasaraji toboji e jiwolen no gardata e leen meden di do kaldeden hande bangal kabaruji me den